no fear them no. Toto geta shuwa wini peba bidi nkawa twini. Wena dangala la boy. Tukuba kuba zitune zita sosola na miaka. Wena fear them no. Bine refe shuwa wini bote wali na pulani. Oh no, mumuziki yo my champion. DJ Mickey singa teka mune onion. Te, no mission ni kunonya billion. With your fashion, li one in a trillion. Te, binyumi sabi nyumi nation. Sibia bali ya watu wa frustration. But we no give a for accusation. Kufambu tachi kuba was a vision. Te, yes I will take a woku line. Kwenja gala my baby you divine. Bali, never bagenda mushirine. Siku tagwe vyekula you super fine. Je, wena dangalala, je, tukuba kuba zivai zita sosola turaibu. Wena fear them no, toto geta shuwa wini peba bili ngawa twini. Wena dangalala, boy, tukuba kuba zitune zita sosola na miaka. Wena fear them no, bine refe shuwa wini bote wali na pulani. Tuchukuba vibe chetu, netuzi na mazina paka ketu. Tuli wakabite, tuli wabulicho. Nedije wakuba kukubi sana fujo. Je, twatubiteka makatijo. So derishi ya sisupu wa chikajo. Lwalilo kusuza kutujo. Demulala mubo isiri na wajo. Busabu las bigi banga. Ashimwana ndio kanga ne kusanga. Wa, wanika saundi mubanga. Pewe gode de so like digi ndanga. Je, wena danga lala. Je, kukuba kubazi vibe zita susola turaibu. Wena fear them no. Toto geta shuwa wini peba bili ngaba twini. Wena dangala la boy. Tukuba kuba zitune zita sosola na miaka. Wena fear them no. Bine refe shuwa wini bote wali na pulani. Hey, kamese tambula wa wali la kuwalula. Bato kuzole ya azole ya mubalula. New generation ye fetu ina formula. Mia de epula vitege kabigabula. Anti avado vipidi mbado nation. Asha jukube kamada mweno mission. Jino jikola zina na attention. Yada wa muba pa frustration. Na minoge badan what a reason. Etikulu katonda ya ambition. Kuchikubo reading a rap nation. Nino kuchikola no duration. Daba wa muba limu kutanesha. Wa mkwe kwe kanesha. Pulila ndulu nation. Kamba kube mbeta me rap session. De epulo kuchikube ta mission. Je, wina dangalala. Je, tukuba kuba zivai zita susola turaibu. Wena fear them no. Toto geta shuwa wini peba bili nkaba twini. Wena dangala la boy. Tukuba kuba zitune zita sosola na miaka. Wena fear them no. Bine refe shuwa wini bote wali na pulani.
Mumuziki yo my champion. DJ Mickey singa toka mune onion. Te, no mission ni kunonya billion. With your fashion ni one in a trillion.
Kamese tambula wa wali la kuwalula. Bato kuzole ya azole ya mubalula. New generation ye fetu ina formula. Mia de epula vitege kabigabula. Anti avado vipidi mbado nation. Asha jukube kamada mweno mission.